DJ Lighter.
DJ Lighter. Hot drama master.
Mesomesha sana, wenye shida mesaidia wote. Wenye taa umewapa chakula, nguo za kumepeana zote. Hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali, na kuomba usijali. Iye kuita naona yote, tabarikio na siku zote.
Na jay. mdomo kaniondolea tatizo na mzigo uliokuwa kwa mgongo umenishika mdomo na niseme nini umenituliza kwa mabao umenifunika na niseme nini umenituliza kwa kweli hujawaichelewa ujibu nikikuita kwa mabao yako umenifunika. Alichosema atafanya baba usishindo kila lama uchungu umejawa moyoni machozi yamejawa usoni unauliza Mungu alipo
hatachelewa
na niseme nini umenituliza mabao umenifunika na niseme nini umenituliza
kwamba kweli hujawaichelewa ujibu nikikuita
kwamba mabao umenifunika
hatachelewa hawezi chelewa baba hatachelewa atafanya mambo yake kwa muda wake hatachelewa hawezi chelewa baba hatachelewa atafanya mambo yake kwa muda wake hatachelewa hawezi chelewa baba hatachelewa atafanya mambo yake kwa
kuchelewa na nikilemewa usaidizi mwingi napewa esara lingoja mtoto baba ukambariki nami pia nangojea matokeo yako baba na niseme nini umenituliza mabao umenifunika na niseme nini umenituliza kwamba kweli hujawaichelewa ujibu nikikuita kwa mabao yako umenifunika.
You don't even remember the time, be sana toy Bali kama kanu na moi Bali sana ka odinga na moi Bali kama leso na masai Ni mbali kama Mombasa na boy Very fat na chopa sito boy Bali tena kake tepa na chai Kutu na atuoli Eugene na Kaguta Ni mbali ka Kagame na Kigali Bali tena ka Bifoli na Wakoli Bali ka asali na sukari Pamoja kare pari na saa
Amenito hapa Kumana nasema
Aya
Kamekuto hapa Nisikio kisema
Aya
Amenito hapa Kumana nasema
Aya
Kamekuto hapa Nisikio kisema
Aya
Mbali siku za msoto za kunyo chai nokali Kutembea kaguni kienda kila mahali Kupotea kwa njia bado akanishikilia Tumekuwa pamoja kama riga na mpira Amenitoa mbali kabongo na masera Nikiteleza nilidhani nimefeli Kumbe tu shetani ndio alikuwa ananikejeli Shida nyingi shida zangu za dunia Shida zikaondolewa bila mimi kuchangia Amenitoa faka mwimbaji na kipaji Yeah, kakibaki na Lucy Na Lucy
Amenitoa faka Kumbana nasema Kamekutoa faka
Bamba mbaya, Yesu, anani bamba mbaya, ehi, anani bamba mbaya, bamba, bamba mbaya, nimeugoka, na inani bamba mbaya, Yesu, anani bamba mbaya, ehi, anani bamba mbaya, bamba, bamba mbaya, bamba, bamba, hey, hey. Anani bamba mbaya, hey. Anani bamba mbaya, come again, bamba, bamba, Shetani nye 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 bubu Nina kukanyaga kama mdudu Yesu wakisema mina dudu Kazi truku jibamba na kwa budu Salabali ya kabaini Yendo mso wengine joni taini Mambo ya kelaini kamaini Aini ameningarisha niko shaini Horera Oh God Wake niko easy easy no rush Yesu wanipenda yes me know that Can't wait for Sunday so me go church Oh God Nimeukoka na inani bamba mbaya Yesu anani bamba mbaya Ehi anani bamba mbaya Bamba bamba mbaya Nimeukoka na inani bamba mbaya Yesu anani bamba mbaya Ehi anani bamba mbaya Bamba bamba mbaya Bamba bamba hey, hey. Anani bamba mbaya hey. Anani bamba mbaya Come again Bamba bamba
Koke shetani ya nitoke wokovu inani bamba mbaya Ameni bamba, ameni baronye upe kama pamba Unaweza nita ndege mina panda Dambi tumeua na umeali kwa matanga Tanga, tanga Haijalishi we nani Umetoka guru ama we nani Mizigo mizito umebebani Tua bila Yesu we uwezani Karibu we nani
Bamba, bamba, hee Anani bamba mbaya Anani bamba mbaya
Lighter, the heart grabber master, master.
Every day you love me, every day you guide me, every day you bless me. And my cup is overflowing. Every day you love me, every day you bless me. And my cup is overflowing all over again.
Bless me, bless me, bless me Satan
God, you're the warrior. Take away all the barrier. Stand down like a soldier. Every time you call, Sadiki a fiancé.
Every day you love me. Every day you guide me. Every day you bless me. And my cup is on my flow. Every day you love me. Every day you bless me. And my cup is on my flow. So love again. Who can love like you? Who can guide like you? Who can bless like you? No, no. Who can love like you? Who can guide like you? Who can bless like you? Nobody, nobody.
Tell him, sir. You pick me from the pit. Me hands, me I feel it. The rest is not for the swift. So me I begin to move and move.
Than a conqueror, me not raise up me. Me coulda put you down without free me use a me.
Anchor of the bossy,
and no sin can stand. True, you see me walk around with the Bible in my hand. Me under instruction, me depend mission. See the Holy Ghost a done condition. Left, right, trod by faith. Follow back a general, narrow and straight. Left, right, trod by faith. Full of muscle, question, soldier, rest.
I want a love from the Most High God. I want a love. I want to know from the most high God.
Good, I'm laugh a good. So, don't talk about a God that speak a good. No one talk thing, feel like me, I call him the king. Be a back, feel like he calls me no thing. Be a back, feel music, he helps me feel sing. So, for my dad's cat, he'll have my honey. With the word, me ever spreading, we no wait. Happily, me living. What a love,
I want a love from the most high God. I want a love from the most high God. This an endless love, I want a love from the most high God. Not me living, this a love, I just a love from the most high God.
Imagine Mugabe kibaki dem a look like a god. I'm fearfully and I'm wonderfully made. When they cross, see if I like hands, they want me a salvation. I got say, we the bigger sin up there, he must still say. When the bigger sin, when the right hand in the Bible, say we thank God feel like that, now me can see. No man in the world can do this for you.
What a love, I want a love from the most high God. I want a love from the most high God. This an endless love, I want a love from the most high God. Not me living, this a love, I just a love from the most high God.
Hey, ulilala mapema jana, umeamuka asubuhi bana. Buda meku holte ma osana, hey, toka kitambo wa mekuwa bana. Una prosper ewe bana, ayu wa breje say osana. Bidi bidi bidi, ba bam bam. Kama sema sema osana.
What a love, I want a love from the most high God. I want a love from the most high God. This an endless love. I want a love from the most high God. Not me living, this a love. I want a love from the most high God.
Only one DJ makes the dap whiter. DJ Lighter, your body's.
Kama hospitali, mambulensi, mara kitare, nisi shamba na waganga ukarabati upasuaje. Mesahau uponya jini, moja ni jalali.
Moja ni jalali.
Mahoti kanisani kisha salamana. Nimoleze hali gani mashakani tabani. Sikio hali lali, shida za kozo tenga pi. Shida za kozo tenga pi, shida za kozo tenga pi.
Oh God, imagine us bound. Still done, dada, mina feda, anything like that. Imagine us bound, mina feda, the people. Oh God, imagine us bound. Why? We are all a civilian, fast class in Jesus, no time feel it. Why? We are all a civilian, fast class in Jesus, no time feel it. Bad man, evil, all them do is evil. But we Christian, we no worry about a thing, Jesus on his side. Na. Bad man people, all them do is evil. But we Christians, we no worry about a thing, Jesus on his side. Na.
Them sh**, like a cemetery. When them see burning up like alkaline. Why all is me, like Balotelli. Cause blessing full line of me bad belly. In a dilemma, me left them. Just like Kelly, I see them. Me on favor like Mary. Hey. Oh God.
DJ Lighter.
Kila siku pale pale minaomba ili nikumbuke. Maisha yangu sasa yamefika kikomo. Baba nikumbuke. Marafiki zangu pia waliomba, ukawasikiza baba. Wametangulia saona nicheka, unirehemu baba. Hata kama sijapata upendo wako sitapunguza. Nitangoja wakati wako uninue.
Shike baba nishikilie. Shike baba nishikilie. Shike baba nishikilie.
Kisani nina ngoja ili baba uniumie. Hata kama sijui ni nini utanijia, nipe subira. Baba yangu nipe subira. Kila nifanyalo nipe subira. Hey, hata kama sioni dalili, najua nizidi akili baba. Nipe subira. Baba yangu nipe subira.
hata kama sioni dalili najua nizidi akili baba
nishike e baba nishikilie nishike baba nishikilie nishike e baba nishikilie nishike
Take a pause. take a shot. Instagram, itakuwa TBT. Take a post, take a shot. Instagram, itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT.
That day, the Lord will do for you.
Yeah.
tumebadilika.
Leo hii tunaimba na barikiwa.
Nasema Mungu ni mwema, story zimebadilika.
Leo hii tunaimba na barikiwa.
Dhambi, mimi mnanganyifu, ninakosea. Nikiziunga mambele zake dhambi zangu, yeye mwaminifu, aniondolea. Tunaye muombezi, Yesu mwenye haki na muwita. Mtetezi, mtetezi, mtetezi wangu.
Oh,
baby. Najua kweli unataka, hata na me at some point wanga nataka. Niko na baba ndani ya maisha, yeah. Inabidi niombe nipate self control, kesho tusipatane na mabad control. Feel it in my heart, I feel it in my soul. Tukiweka Mungu mbele hata take control. Isiwe story, imambo ningori. Maisha si movie, usije kesho ukasema wa. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha si diaso. Ni ukingoni vijana na mademu tawa chafu chalini. Mama nalia uu she's so holy.
Sani kama tumekwama, kimo cha maisha sani Instagrama. Tukibisha na naswaga, mali ya kuwazima ikiwaka. Na zayo no story, imambo ningori.
Malaika wa binguni
uje, uje.
You better take it, take it, take it. Take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri haso. Ukiandika wezi kamso. You better take it, take it, take it, take it, take it slow.
Yeah, take it slow.
Hakuna yule anayeweza kunifunza funzo la upendo wako, oh, oh, oh. Funzo la upako wako, hakuna yule anayeweza kunifunza funzo la upako wako, oh, oh, oh. Nimesoma vitabuni na walimu kanifunza lakini sielewi. Marafiki wahubiri na wazazi kanifunza na mimi sielewi. Nimefanya utafiti nikatumia mapeni na bado sielewi. Ni roho wako peke anayeweza kunifunza na mimi nielewe, oh. Nataka nikujue,
nijue sauti yako na yale yote unapenda. Ay, nataka nikujue na niguse uso wako na nione ukitenda. Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kila mtu, hata Uchina na Ujerumani na Urusi, Marekani na dunia nzima tukujue. Niombi letu baba, niombi letu baba, niombi letu baba, tukujue. Niombi letu baba, niombi letu baba, niombi letu baba, tukujue.
Nimepata pata njia, kumbe nimekosa. Nidhani nimefika, kumbe nimepotoka. Nidhani nimepata njia, kumbe nimekosa. Nidhani nimefika, kumbe nimepotoka. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you, Jesus.
Nisame, Baba, zami nisafishe. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke. Unikumbuke, yes we, unikumbuke.
You are the Lord and that is your name. You never share your glory with a man. You are the Lord and that is your name, my God. You are the Lord and that is your name. You never share your glory with a man. You are the Lord and that is your name, my God. Utukufu na sifa jabu ni zako Bwana we. Heshima utukufu na nguvu. Utukufu na sifa jabu ni zako Bwana we. Heshima utukufu na nguvu.
Nisame Baba, nisafishe. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke. Nisame Baba, zami nisafishe. Unikumbuke.
I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you, Jesus.
mbele zako ndio kuna upendo Bwana. Mbele zako ndio kuna ushindi. Jehova mbele zako ndio kuna kusamehewa dhambi. Kumbuka watu wako Bwana. Mbele zako ndio kuna kupona. Utukumbuke Bwana. Utusamehe Jehova. Oh, we worship you Lord. We give you glory.
Bata, masera wainata, ukuna kure tumaini la kupata.
Isia na uchungu,
mito mikuba mirima nirivuka.
Na tumaini tu kwa Mungu,
awape nguvu nyumbani nirio wacha. Nikamua niende mbali, imbali na nyumbani. Nikamua niende mbali, ikusaka ugari. Nikamua niende mbali.
Oh, yeah.
changu, kila kitu changu kiwe sawa na we. Familia yangu, marafiki zangu tuwe sawa na we. Biashara zangu, kila kitu changu kiwe sawa na we. Niguze